sala wankuwe vira ilo Wali mungu kwa na mungi nyozi jukira Tusa na chimungu yege mchiswa Kabani na jitanga banji tuba saliza Enunke neri wongu tuwa bifunuka Njazi neri jinji tuwa mementula Nchintu che watanga kwa likunumia Nangepe kuchona subizo kulwania Irambu tuliba umpa kukukatiwa Tuli musanyu uruberera Na yecho muwendo bachitubako Kakando mpewo mkwano kwa sevingera Yealyo wange Mazime yalyo wange Kati aneganye Laba aneganye Isubizo yona biafa Bietwe subiza yona biafa Yealyo wange Mazime yalyo wange Debiru mokufa Daja nobulu misira banzi janjaba Wajo omu kwa no wandeka Subiri anzi kwa nalina funa singayo Akato komu kwa no kase sepuka Njeno napira karenge yambu za uza Kana bimbi sabi kere vyombi Katia maziga nkaba mataba Kwa singayo ulungi yandeka Navamu waka wanafuke chobu za njisa Dala nafuke choku za njisa Kakando mpewa mkwano kwa sevingira Yee alio wange Mazime alio wange Kati aneganye Laba aneganye Isubizo yona biafa Bietwe subiza yona biafa Yee alio wange Mazime alio wange Weze jukira vya tuesu viza mazima wani mbo mtula munga kwa kufa Na kwa sika nyobongo sabu koze somu tima kwange kwa nimba anejusa Katika mfuwe mfune vira kanguziwe Uya wasa jusente tenkanye I'm gonna take my mind to think about two other things in life Sumbulo kukwira vira Kana pimi sabi kere vyombi Katia maziga nkaba mataba Dala nafuke choku za njisa Kakando mpewa mkwano kwa sevingira Yee alio wange Mazime alio wange Katia neganye Laba aneganye Isubizo yona biafa Bietwe subiza yona biafa Yee alio wange Mazime ya yo ande